How many times do I have to tell you I'm blessed? I'm blessed. I'm blessed.
How many times do I have to tell you I'm blessed? I'm blessed. I'm blessed. Share time. Amenishindwa. Wanadamu utaniweza wapi? Shetani amenishindwa. Wanadamu utaniweza wapi? Majangili wa furaha wako vitani, wanakesha kuniwinda. Siwezekani.
Misi mtu majivuno, misi mtu wa maneno,
nalindwa na Mungu wangu tu.
Misi mtu majivuno, misi mtu wa maneno, nalindwa na Mungu wangu.
Slicer.